Mapenda choyo utaluluma kwima wa kujiba bukari. Ted Smith, Evo, Mid Empire, with the best. Mubunya ufama a fish. Arifamu ntu kichweki na pita mtoka bunene. Twende.
Nifanye jenjo ni kwa chen.
Boge.
Unanyua mie mishi bule.
Boge.
Bom 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 bom.
Boge.
Bom 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 bom.
Boge.
Fason taluluma kaminona.
Boge.
Faso tangayika kashabaye.
Boge.
Hamwamboki inapita pizza.
Boge.
Hamwamboki inapita chocolat.
Boge.
Chiku mwana jiretrouve China. De loin na zume mutu mwa ena. Faso niru shusha njwa nyache. Masolo ya bongo jwa nyachata kiteni. Na biote mina sema ena nyona samukeni. Pardon tonton fleur en goutte le fleur à Johnny. On souvent souvent cesse. Tu te rappelles de Unyache kwa ta de pouce. Nika pika ta de tap. N'est pas trop pas, c'est trop. Nami banani lomba. Abe mana kembo ki membo ki ina uambo. Mbo.
Oh, okay.
Bom 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 bom.
Okay.
Nifanye jenjo ni kwa chen.
Okay.
Unanyua mie mishi bule.
Okay.
Bom 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 bom.
Okay.
Bom 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 bom.
Okay.
Fason taluluma kaminona.
Okay.
Fason tangayika kashabaye.
Okay.
Hamwamboki inapita pizza.
Okay.
Hamwamboki inapita chocolat.
Yeah, merimona. Yeah. Mupata, mirimu pata hule dada waranza kuita maya. Tetsukuma bintu shitu kukote makaya. Yotu tebi futa paka boba pate aya. Maya ranzo sema joka wangu kamo na jamboki. Acha mungu minta kowa. We maya funga mbanga pale Miriam zaga mboki. Wawri kuya au ya toka ta meno. Minanza kasa mumi chezo muntu ananza mboki. Kupita tu mashiku yole barenda kushika. Mboki iko mubaya bantu apende kushikia. Haina nkosa mboki nkosa ula fanya mboki.
Nifanye jenjo ni kwa chen.
Mboki.
Unanyua mie mishi bule.
Mboki.
Bom 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 bom.
Mboki.
Bom bom bom. Fasota luluma kaminona.
Okay.
Fasota ngayika kashabaye.
Okay.
Hamwamboki inapita pizza.
Okay.
Hamwamboki inapita chocolat.
Okay.
Mweba futa muna futa futa.
Okay.
Moshi muma fofo inafanya fo.
Okay.
Foku juo unatuse tusenjuya.
Okay.
Mwili yako sikito na ngufu ya bamiyo toto peki satolova teto talaka kaka kaka. Wapi mbogino, wapi mbogino. Bona mbogino, bona mbogino. Kaba mbogino, kaba mbogino.